Top Sound Music International.
Mm-hmm.
Maddest beat by the baddest
country.
Mr. AC on Hughes the
Hughes International MC the Cup.
Hot beats on the
world. Here are Mr. Kiani.
Vazimi tontonka nishesha boshave shapsana. Kuchiwaesha niwe wateka po. Tabo mfwabe na fene mpepo. Kwa tiri mbini mpepo. Uriyo onde amba mwana wa mapepo. Every day. Wambi kaparia inete tinsele. Epo na tali ikwete chikulilo ilasela. Bam 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 bam. Shakukane yo batinde kane misango shobe. Tabo mfwabe na fene mpepo. Kwa tiri mbini mpepo. Uriyo onde amba mwana wa mapepo. Every day. Wambi kaparia inete tinsele. Epo na tati ikwete chikulilwe ilasela. Bam 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 bam. Shakukane yo batinde kane misango shobe. Tukwanisho kupenda nangu winga tekanya. Navana chola difisi noti fya kusankanya. Baku kwanisha munino file fya kutekanya. Nene wa shishanda doze jashida palisonya. Hira Mr. Fiani, file kekwa kwa. Bambimi tontonka nishesha boshave shapsana. Kuchiwaesha niwe wateka po. Tabo mfwabe na fene mpepo. Kwa tiri mbini mpepo. Uriyo onde amba mwana wa mapepo. Every day. Wambi kaparia inete tinsele. Epo na tati ikwete chikulilo ilasela. Bam 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 bam. Shakukane yo batinde kane misango shobe. Inenga na fuma polionse kwamba fyo kunjamba.
Every 2, 4, 6 and my big teams. Ha! Beats K Sensho Thompson mwana wa shalo. Hela mule wanu. Commanders, that's why I see you. Z-Man,
PPZ,
I see you my number. Boy money,
Yaba
guy, you papa 20 points up, bro. Shape power, who don't see the panko look. Back biz on my ski. Ha, Z-Stike International, you, Susa Westy. Yaba boys in my number, I never forget.
Z-Push-Up.com.